musozi abantu benshi bazawari nuko hazumumembe aramubwira ati mwami washaka wabasha kunyiza Yesu aramburu kuboko kwe ati ndabishaka ngamukira uwo mwanya ibibembe bye birakira ni Yesu wenyine umenya bashavuye abaremere wabafite nimbamuhumure tugiye gutabarwa azi intege nke zawe ifuza kugufasha wowe muganira umubwire byose bikuvuna niwe mutabazi ni Yesu wenyine umenya abashavuye abaremere wabafite nimbamuhumure tugiye gutabarwa azi intege nke zawe ifuza kugufasha wowe muganira umubwire byose bikuvuna niwe mutabazi Sinemumba isamaruka jimetania Maria na Marita bari na jane Arabogira tinago ya mfuya ukara sinzirie Yesu ijere na kumbaye Arara ngururati na sarusoka Uwamanya uwapuye arazuka ni Yesu wenyine umenya bashavuye abaremere wabafite nimbamuhumure tugiye gutabarwa azi intege nke zawe ifuza kugufasha wowe muganira umubwire byose bikuvuna niwe mutabazi Yesu wenyine umenya bashavuye abaremere wabafite nimbamuhumure tugiye gutabarwa azi intege nke zawe ifuza kugufasha wowe muganira umubwire byose bikuvuna niwe mutabazi azi intege nke zawe ifuza kugufasha wowe muganira umubwire byose bikuvuna